Ja, të bapëm ku vëshoz. O, o, tisa.
Ka sound and beat.
Mangi sina shaka. Na rapu kama sitaki kwa geuza sadaka. Sidailuti mistari, sikopi miondoko. Na nikiafungulia maumbo ajawi makoko. Sio ni marapa naona wanenguwaji. Domana kemisari ni narom tenguwaji. Apa kati kwenye sini ni napotimba. Pananuka vesusio kama ni bocha la simba. Marapa na jinadi manyangao. Wakati vesi zao zinafungulia vinyao. Wacha kupiga makelele na ukunga. Leti flow zenye mana na sio hizo pumba. Sifanyagi biashara za magego. Sijipendekezi kisoro nipate dezo. Sivugiki zaidi hata ya kunguru na tai. Na ukiniweka kwenye mfumo usikai. Kama hili biti ni mesaya. Leo limekutana na myahudi mwana hizaya. Marapo anarapo kama wanachambia upupu. Hawa make sense hata wakijirudia maraboko. Rapu zenu na kira. Leo hichi kipaza kinapusiwa na swira. Sichangagi vije mistari va kuhiba. Na kupa rapu inakufanya ukaishi kwa tija.
Boy Kev is in a 1 and 2. Keju in a place, yo. You know how we do this. Yeah, yeah. Liku undercover kwenye project. Click clack Jundo nimesimama kwenye kombe. Ngekwa na Diana, ngekwa so great. Whiskey deli mwimbe kafanya meko soulmate. Okay, najikuta mhaina na feelings ya kusupply. Kavile na hype ya kuribu. You can peep my ride as you sijifanya exhibit. Njo taratibu when you see I drop the lyrics. Pimping, wala sina stress bro. Wala wish me nipate my bless more chada. System imekonea mandezi sio swala. Miso victim, wala sina stress na wala. He rap nimeplan toka A to Z. So kinona nadondoka selfie please. Na next time ningependa mje na selfie stick. So kani self ni speak, my respect is peace. Holla KJ Uchizin W R M C Laurent Kunda. Yeah, yeah. Kama kucheza ushacheza na kipi? Mziki feza so kucheza shabiki. Cheza rafiki, kwanza ushacheza na kipi? Nyo kipara ukiweza dada cheza na wigi. Oh, so kila mwezi mina cheza na wiki. Team dogo, misi chezi na chocheza ni ligi. Kabla ya paki, kwanza nisha cheza na bigi. Skendo staki, nigga mina cheza muziki. Nikicheza na biti, mina nata. Kama vile nyanya navocheza na miti. Wana katu utacheza na kipi? Bwana kaka, bona nkunda guidi nisha cheza no limits. Daddy gata, na siyo mchawi mina cheza na irizi. Utakufa mfamaji usipocheza na mbizi. Kila track na yogonga inacheza na bizi. Na sina swaga za manike mina cheza na thimsi. Hala
jie sabuni mpo mtu ngapi si unajua tena. Happy na pigwa hile mtu kati nlivyo mtu mbadi. Na mwaga moto wetishe maji mine tishe gari. Na hienda mbali na mwacha jaji kesi makamani. Za gubakaji wengu wachungaji wali. Mawazo yangu anabaki hai hai. Sio moja tu mbili tatu zote hazikai. Unedai pura pesa hila hazijai. Hushangai na kunyea lafu sikinai. Sijinai nikisema ukweli. Sunajua mina shine hata kama hupendi. Na siloi niko chini kama nanga ya meli. Oh, tombe uhai majanga ni mengi. Alale pema father Nelly doni langa my man. Vita Ukraine boni napanda kuna bagen. Usulize nikichaga medata again. Kadata tena.
The Baba Mkubwa Shows. Castle on the beat, y'all. Grandmasters.
It's Grandmaster.